studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jam wali e mon sakiraabe heediba bismillah modo heedaade kabaruji de fulfulde yamde jenay soki nyoro en nara usman nyali buldo kabaruji do mamadi keita to boggi jande to taggal ko buri hitande taggal ko bonanda wada do d'accord de mokko gawo sakiraabe torribe yogabe anan darta be totte hakkeji mabbe ka e wi horebe mokko faabe njobbe hakkeji mabbe kana be tawre talgi ko holli tata be torrege hebude nyageje forbale bamako wembere fu buradum le cuudi lekkol sar wusuji na du nokkude nokkuje fuude jama horde sanne himbe gonti dalla yottaade nyageje wat yoga atawan ede pandi wat yoga du atawan ede tunni fa buri haadi wala coupe confédération joliba ac yaltini club nigeria mountain of fire and miracles tagal ko be ganyuno bi goto nigeria be nenno kanyen do bamako do be donkindiri yo di woni sembe kabaru yidi bete alkami sare hande bismillah modo hedaade studio tamani lebbi sappo e joy caggal ko bonanda wada do d'accord de mako wonde gawobe torraji kewtibe torraji ngada do mubbe en be torraji mudum kewtibe kelliti wiide totte hakkeji mubbe en o kabaru metti nen o kabaru metti habotobe yogabe gombe li jogibe kabode de ka coordinateur mako gondo gaw holliti wiide ko fali dum sabe be ngala tarki ko hollitata torra mudum hewte kebe Umar Waygalo beeda en fam
heddiɓe ley hemɓe yimɓele capanɗe nayom e joyon oɗo bonanda waɗi ley sappo e jeɗɗi lewru janvier hitande 2017 ɓeɗo yimɓele fuli hen ɓe keddi ɓe kollitiwide fa hande ɓe keɓa haqqeji mabɓe ɓe donti ɗum kanko capitaine Risa Aga Kili Kili o hollitiwide ɓeɗo yimɓele wala fo ko dokka ko nayiri bangal haqqeji muɗum o wi sukaɓe muɗumen du wala fo ko dokka caggal ko mayi ko laamiɗo makko gaw o wi wala fo ko taɗini ɗiɗo golleji so wona yimɓele heddiɓe ley hemɓe fu galano talki jibinirɗi kanko général Mamadou Idri Risa Kulbalo kanko laami mokkoto gawoto o wi yimɓele capanɗe nayo e joyomɓe sema kañi ɓe plateforme keddiɓe ley ɗiɗo torraji ngalano talki jibinirɗi o wi ɓe ngalano talki du kollitoji wiide eɓe jogiroɓe ɓe ngala du talki sukaɓe mabɓe hay dow ɗum ɗiɗo golleji kani yo wade yalleɓe totte haqqeji mabɓe o wi yimɓele sema kañi plateforme dakaɓe ley oɗo nokku goto ɓe fu wala koɓe jogino ko nayiri bangal talki ñalawma hande o kamɓe laamiɓe mokkoɓe ɓe kollitiwide golleji ɗan gondi e yarde yesso faɓe puɗɗa lugaji mabɓe ɗi ka ɗum e tawel fu ɓe mbi eɓe kaja ɓe ballire ko nayiri bangal kaki yalla pewta e golleji mabɓe ɗi
sakiraɓe fabedero ɗon famoɗo mbawi ƴewduɗi kabaruji fu dow ɓemɓe amen facebook et twitter fa dokkondu ko woni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddudude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ɓe kolliti wiide kabaruji ɗi fuu kawrintinama fa golleji DDR gaw puɗɗa ɗum wonno dowdenen tetugol kaɓorɗe e nanitingol haɓotoɓe ɓe o kabaru hoorejo bureau DDR ministrema gaw hokki ɗum e wi Moussa Tomo Yama Gusuɓe ɗoɓe gooni hannden ɗo ɓe kolliti wiide kabaruji ɗi fuu kawrintinama nenno golleji kaldal ngal ana gondi e yaade yesso nenno ɗum waɗan fa jaam heɓe ley leydi meɗen ndi Oumar Waygalo
kanko laamiɗo golleji DDR le fedde ministrema noddirteɗo Moussa Tomo Yama Gus holliti wiide DDR ngaji ɗiɗi ngala toon ɗum woni wiide bange goɗɗo DDR mali bange goɗɗo DDR ministrema o ɓeydi ley hen wiide dow ministrema waran ƴeyalon hani haybirde nokkule ɗo jamare nde hani daakede fa hande kamɓe laamiɓe golleji DDR ɗi ɓe mbi koni fana muɗum faɓe ƴewto yal hono gueɗɗe fu kani holidirde ɓe ƴeyalon ɓe kani gollirde golleji mokko ɗi laamiɓe mokko gomɓe toon ɓe kollitide maati ɗiɗo golleji sanne landol ko wondi e wadde ley hen fati gueɗe ɗe cinñina e kaddal e kawral ngal gatta ley hen koyɗe muɗum en ministrema hollitide ɗum wona ko wembi ɗum en sanne sabi de sa ƴeewi kaɓorɗe koye fuɗɗe ana gondi e yiilade ley sa ha leydi ndi ila hitande 1990
walde sukaɓe l'école mali jangoɓe leydi algérie kolliti mettalla muɓɓen caggal ko suka mali goto jangowo to nanga ɗum walde nde waɗi majere altinaire ƴaɓɓinen de damgal ambassade leydi mali gondi algérie to nenno hollitinde wiide on suka nangaɗo o yoppite nenno jangoɓe ɓe kolliti wiide du dokke bourse muɓɓe ambassadeur oɗu ambassadeur mali gonɗo toon oɗu dilla toon ɗum woni koɓe kolliti wiide louise munkoro noddi uldu bara nenno breka hoorejo walde sukaɓe mali jangoɓe leydi algérie keɗe ko widdo faccitago mumin sendebo
gundam meɗe ana yurmini lebbi kewɗi joni min keɓay kalisi dokketeɗo jangoɓe gundam meɗe ne ana ɓili majjum saabe de caggal leydi gonɗe ko ɗum heɓaka fa joni yo tiɗala e juuɗe minne jangoɓe gomɓe algérie saabe de so daɗɗodiral ɓaddiki so a wala kalisi iɗum wawi mettude hakkille ma ko domɗen heddi laamu leydi mali yo ɓe gattana hakkille kabaru minne jangoɓe gomɓe algérie ɓuri fu heddi ambassade o sabe de ɓe bonnani mi tawe miɗe andi wiide ambassade ɗo ana ɗo kambar yaafinde gundam ame le leydi Algérie.
Bamako tiɗallaji mawɗi goni e heɓude natude ñegeje forba le cuuɗi l'école saro wujiji na duu nokkuji fuu ɗe jama hawrude sanne himɓe gonti ɗalla ñegeje a tawan eɗe keƴata himɓe na eɗe tunni ɗu sanne ɗum woni koɓe kolleti wiide fotmata togola ndaroyno ɗum wori anni ko heɓini en ɗo faccitago Oumar Waygallo.
Le ko ɓuri fuu domtede ko no ñegeje ɗe tiɗiri ñalawma hannden o eɗe ñakki nokkuule kewɗe sa wari le cuuɗi école goɗɗi an toon sukaɓe ujunaji tawata toon ñegeje gonɗe toon a tan ɓurta ñegeje joyi sukaɓe kañe jannginoɓe fuu leyɗeɗo ñegeje ndentata. Keɗemo kanko noddirteɗo Moulay Amadou Sidy Bo yo kuminiɗo kabaru laaɓal le leydi ndi o holliti wiide ñalawma hannde ɓe gondi asude ñegeje le cuuɗi école ɗi ñegeɗe ɓe asat toon ɗe paamini jaati ɗe keƴata ko wi le lumoji ɗi ñalawma hannde ɗum tiiɗi sanne saabi demo jiiɗa fo kañum asat toon ñegere muɗum so asidu kalistan dartata hillaka ñegere laaɓina laaɓayi homo fuu waɗa ko yiɗi. Le cuuɗi jannginirɗi dow dowuji le leydi meɗen ndi du ɗiɗo tiɗallaji ana gondi e mate toon kamɓe sukaɓe janngoɓe toon ɓeɓe kollitiwi ɗeɗo ñegeje kaybaka misala janngoɓe pongé ɓe ɓe mbi sa waɗi fa nata le ɗeɗo ñegeje a wawa nadde e muɗum lumgol ɓe mbi so wona ɗum wajjin bini e maɗa jaata natta le ñegeje ɗe wakkati so courant taƴi ɓe mbi neɗɗo wawa nadde toon fewi sa ƴeewidu ɓe mbi cuuɗoɓe janngatɗo iɗum ñakki toon. Yimɓele huminiɓe kabaru wutude ñegeje ɗe kollitiwide sukaɓe jaati gatta ɗiɗo golleji saabi de ɓe mbi woɓɓe anto a tawa garan leyɗeɗo ñegeje anda no ñegeje tubakuɓe ɗe nawtirte ɓeɗo sukaɓe so jeehi toon tan jaltiranni tan tawe ñoƴƴata fewi ndiyam naɓa hono koɓe joppi toon ko ɓe mbi wajib so neɗɗo goɗɗa nata sina ɓe mbuuta ñegeje ɗe. Dogotoro en wonɓe le leydi ndi ka kollitiwide ɗum wawi waddude kutteji fewde e cellal yimɓeɓe saabi de sa ƴeewino tunel ɗe gori le ñegeje ɗe no ñawuji kewɗi ana mbawi heeɓe toon rewɓe anto ɓe mbi ɗum wawi yettindiɗe ñawu ɓeygu so wari fa jibina heɓa dow hen tiɗallaji ɓe mbi worɓele ɓeydu iɗum wawi yettindiɗo ñawuji goɗɗi kasen fa nayiro banggal ɓoƴe muɗi e ko nandi e muɗum.
Coupe confédération Afrique Djoliba AC Kagne munten o fayer and miracle so donkidiri Kagne nanno Djoliba ƴaɓɓoto yaade yesso saabi kañum hawno arande nde heɓino bi goto nenno ɓeɓe piidi Kagne ɓe keɓayno bi e ƴaɓɓade nde hikka wonno duuɓi joyyi équipe Mali fou yettakino e nde yambere ɗo gonɗen ɗo
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sakiraɓe jandare men kabaruji pintude ley région ngaji meɗen ɗi dogotoro en kajulo kañeɓe cercle bengue gendi Côte-d'Ivoire e sendu gendi Burkina joddeke batu bogo gendi gondike rol ɗe leyɗe tati ko hawrintinɓe faɓe dokkidira hakkillaji dow golleji fesugol safareji ñaw cewɗe ɗenno ko hani waɗede nogay yaade noga e tati lewru avril ndu safari gilƴi taweteɗi ley reedu du hokkete ley ngol fesugol sukaɓe ƴiwdeɓe hita ƴiwdeɓe nde ndima yaade duuɓi joyyi ndenno kañ gomɓe ley kerol ɗe leyɗe tati dokkete ɗi safareji awgal fuɗɗi talatar ƴaɓɓine nde tesitte ley cercle en songo nde yambere fina tawa ana waɗa hitande fuu sini wendu maɓɓe ndu yori ɗum ko ɓe kolliti wiide ko ɓuri awotoɓe capanɗe jeegon kawrata hen jogaɓe nenno ɓe kolliti wiide mofte ƴiwrata kaali commune o jooɗi duuɓi kewɗi joni wiɓe gendi ndi ɓurdaɓe kañe korboroɓe du ana e awotoɓe ɓe e wi maɓɓe ngol awogol ana waɗa nawtodiral hakkude leñi gonɗile e nokku o sakiraɓe ɗo kadude ɗi kabaruji ka kedde heɗade hannden yo alkamisare noon nena beeta ko e garta e dow yewtere pekde